be a warrior. I just kills on the beat. Bakuloze owuliro wedde abalogo bakuloze owuliro tidde naye yongera kwesiga mukama yali kulwanyira Falawo nayita abalogo bwe yalaba Musa ekigambo kya mukama nekijira Musa nekigamba nti Musa sulo mu ngogo Musolwa gusula negufuka omusota negumire mirala jona kirye kyabalogo
teriyo lutalo lwangulabewo ulisobola kuwangula na Yesu ali ku luyibo entalo liziwangula naye gwalifa ku luyibo entalo ziri kuwangula mama muse ku luyibo afuke mu lwanyiwo
abalabe bakulumbye owulirowedde owulirotidde tolina kubo lyoyitamu laba baana ba mukama bwe baali ku nnyanja kyokka ebigaali bya Falawo bibalumbye emabega ekigambo kya mukama nekijjira Musa nekigamba nti Musa wanika omugogo musolwa guwanika ennyanja neyeetema mu bibiri ne mube kubo abaana ba Isirayiri ne bafuna we bayita yadde naawe mama olaba oli ku kisenge tolinawooyita kyokka ebigaali by'abalabe bo bibyo bijja okusanga naye mwesige mu ekyo ekisenge mwalikole kubo Mukama uri ku haleluya eleyo buwanguzi ngabyo nobi wangute anti rubale wa muona gwe emisambwa jaduka kacholine mukama uri ku haleluya yo buwanguzi
eliyo talo wa mulabe